mutima gye bisula ntwala ntwale waka ntwala ntwale waka ewaka ewaka omusala gye guteba
malaika yakaya ngambye zamba haraka tugendeke waka ofune baraka tukeka kutaka lya Afrika olabe guru bweri bwatuka nze mbadde ntukta emyaka nga siraba ku nnyanja ya Ssekabaka enkuba etonnya nakasana kaka wanengo bwezaala emikisa teeka.
Found my way.